imesambazwa na videoboy.com.
Oyabaki na yo, kama unaona dili. Unakibana bana utazani umelipia bili. Baki na yo, wezi unaona dili. Isi ya kwako, minabadisha staili. Oya singeli ya leo, wanangwa tuchesi hivi. Singeli ya leo, wanangwa tuchesi vile. Singeli ya leo, tunajeza singeli kuganda. Oya ganda, we ganduka. Waya 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 waya
woyo 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 woyo
waya 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 waya
woyo 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 woyo
kibalia balia kaning'ang'ania nimemona zubui joni ananitadia eti kanizimikia ameniambia mena yeye forever mpaka mwisho wa dunia
kwanza unantaka nkikubali utaniweza wache kila siku laki ndani kodi ya meza unantaka nkikubali utaniweza au ndo shobo mamba kugeza geza
afu zingeli ya leo wanangu atuchezi
atuchezi
zingeli ya leo atuchezi mapiano
mapiano
zingeli ya leo tunacheza zingeli kuganda oya ganda we gando.
Twende kushoto mara tatu kulia mara tatu kushoto mara tatu kulia mara tatu
bongo lilo mutanes kwa kazani ama kusudi baada ya dakika mbili we mara umeme umerudia wakati watu wayo
watu wayo
watu wewe
watu wewe
Zumba Morogoro walibie baba.
Videoboy.com
Baba J
GS Music GS Music.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.